Bangani wo, bangani wo. Wo sani nonke, bangani wo sani nonke. 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 Iskati sepia no sesfigile. Iskati sepia no sesfigile. Iskati sepia no sesfigile. Iskati sepia no sesfigile. Siaposha, siapanda, snama talente. Siaposha, siapanda, snama talente. Siaposha, siapanda, snama talente. Siapanda, snama talente. Siaposha, siapanda, snama talente. Siaposha, siapanda, snama talente.
Sunday, I'm so mama. ngimpela ngikubambele duze ngiyakuthanda impela ngikubambele duze angizange ngalubona uthando lunjena angizange ngalubona uthando lungaka Oh sweet lami lomkhuhlane mina ngiyakuthanda ngiyakuthanda impela Oh sweet lami lomkhuhlane sondela ngizobamba ngikubambele
I am wild. sango. Oh, oh, oh. Ngalo suki trile kulo luhambo. Oh, oh, oh.
Jabulile konke kuhle. Jabulile jalo vumile. Jabulile konke kuhle.
Bapahlele bangivulele athe ngithembe ngelisende bangivikele akungimele umdali muhle othula ngutwele intanga zami sibuza ukubanja intanga zami sibuza ukubanyana theni kufezekela aqhelela umdali uyazi intanga zami sibuza ukubanja intanga zami sibuza ukubanyana Tell him to take a lamp, I tell him to come to me.
Chabulile, conque goce. Chabulile, jalo fumile. Chabulile, conque goce. Chabulile, dile cubete. Conque goce, goce,
goce, goce.
Conque goce, goce,
goce, goce.
Thank you.
Njengengane yakho, namanga ono na baba namanga kula wite malami mama wengane zami so fast lahlani mina nawe dali so fast lahlani uyekela bana mola so fast lahlani mina nawe dali so fast lahlani uyekela bana mola
Hola. Excuse me people, this is DJ Ace.